Banyaba fumbo mwangu weze mba itanjagala genda Natana fumbi rwafu benyo kula banga jambu wangu Ujamba musimu nebiaka jijinu susu vyana Yogera mazime visinga vungi vietegereza Patinga wenguze mure kaneke mboku wa uranga Okusinga lwensiri katoro haba wede banane nyani Ninubu songa kamoba uviri weningiza Njagala mbala genseno wea tuka jetu tuwala Ufumbo walera vange wenda babu fuse kasa Chenya mizanyo akali ya makulo kusana musi Chitalo vandange nga chitalo nyo chino Atyo ufumbo wubuzeka kumbe chiti wachiavu Mirembe java somya vange seno jichira zizawa Zenda ufumbo kwe kutule kwange rite mengete
Kavire kumuli kumakwa Okuyu wensimbi na uvuru ichirunji choka nyotwa Kapu mirembe jiri ya jaringe joksima mundo Kawara valero weunye ya fumbiru wa bintu Watova numu waluru kupa wapawe mamu tute Jasore kereko kwekweka pasovanga wa mjamu Kivyatwe zimbe sanje sinogo vivurirani Wabaku yambia nyobiri za sulana manyuka Sanga mubali obulunjo bali bwayo Bakulemerera nkole ntyo okufuna ekiribatuuza Kitalo banange nga kitalo nnyo kino Kati obufumbo bubuzeeka kuuma ekitiibwa kyabo Emirembe gy'abasomya bange ensendo gikira zisawa Sendaba obufumbo kwe kutuula kwange eritebengedde
Kukuoza tusomye nyona yenga muma kukola bitajia Tikuli joli nete kumbali ya buwangwe kukasaji Umusiro kwa bawara baruno kwekwe kumira kumu Nekwe baka sekulo musanga yebu sana balenzi Mputu nendaruno kwe mbanya kukati kukunyomi Kwa senda bilida ya bami biku ya bacharo mudivu mbalia Usango muwara tamanyi na mbele sani kwetia Kaya mumazi maruvere ranya bafumba njwe mu Bibute vitaide vya fumbi ya umusajia na mulisa Mifumba yebye ndia yalo ni kujuliza kusiva Sasira na vami ya balo no vatata mula vienjo Okuliro kutafanga temu cha sakabumi Mutu saru waro kwa tovoru kutono uru korotia Singa siku tuwa karanyo manyevole musajia yali ude Chitaro banange nga chitaro nyo chino Kati obufumbo bubuzeeka kumbe chitiwa kyabo Emirembe gy'abasomya bange ensendo jijira zizawa Zendaba obufumbo kwe kutule kwange eritebengedde
Oh
yo nemofuna ko seronga mya makane ganirira ndabya bafumbo na yoryo mwara mwewunyisa harabirira mwami no buruki chamu chomurona asoka na sanyuka nyongwa mulaba guha muruja oria kuba nenduru mama zenyini ayaniriza kwa kena vamubuza nti konze bafu yaraziwa yagenze kumachana yebulirwa ddamwaniriza mu olunafuka miro okubuuza wala n'amenya ku maaso n'alyoka afulumya eddoboozi erisinga n'ekituufu mucyongwa taludda bulesi kabula n'akatamunywesi bwe yavaawo n'asaako kacyayi teyamuteerako ebinyeebwa kyeyava yeeyo kyekiyungu amazzi n'agassa ku kyoto ono bw'amala okunywa kacyayi agenda n'abeka obukoowu ebbanga lye namaze nabaawo nange neekubya ekibuuzo teyaliva ku kyamukuwe awatali nnyombo musimbisizo omusajja bafa mweyagaza nnyo ne waffe gyasibuka nange yakusanja kujagana ebigambo omanyi wanekyo kyalemanya abangi okumanya toli wabula muno nafuna okukwebaza mu mwoyo oliko omulaga ensobi yeryeribe kubo lyempalana zesandi etaze muddira ensonyo zikyusiza mbukambwe wabula njagala twekembe twetemera empenda ezitutasa ofunye eddy eriryo simatusa okuzaalira bulunja kiki ekikwewagaza teebala omufuukira omuteebo byeddagala lyabwerere lyabwerere mufenga ku mpisa kuba ddala omusajja bw'otomufaako ngaana yakulekawo ngafuna ku bbali abamuwembejja kula ebirowoozo obe muyiya ova emyeka egyo gwe mambe yafuna ebyamuyeredde obwenzi bannyaba okisiraani ne bbaawo ajja kutamwa n'ebiseera byebibi byeddagala lyabwerere lyabwerere mufenga mu mpisa kuba ddala omusajja bw'otomufaawo ngaana yakulekawo ngafuna ku bbali abamuwembejja kula ebirowoozo obe muyiya ova emyeka egyo gwe mama yafuna ebyamuteredde obwenzi bannyaba okisiraani ne bbaawo ajja kutamwa n'ebiseera byebibyolitandikirawa
www.mp3ugandanmusic.com